Matiu, surawo shapande dide etati. Yesu metani hauru tube etokube mowii. Modipe attaura efari sanko enkoka malamu hoku kiimpe maanako Musa windi. Gannongade huko be ekitini on tokkedun. Amma to ongadu ko be ngadata, gambe ngadata ko be ngaajinta. Ebe kabba dongle teddude shadude hoshuki. Be njowade do balbe yimbe, amma kambe e ko e mabbe. Ko kolel go'o be ngadata be ballabe. Huko be ngadata e be ngadadun gan yimbe ngiabe. Ebe kabba laaya ho mawko ko ayaaje deftere sheninde. To tiide mabbe, e juude mabbe. Ebe njutina shilimbi toggoje mabbe. To humto ebe ngidi jodaki to mawbe njodoto. Nder shudi doare ma ebe ngidi jodorle mawbe. Ebe ngidi houni reki mangu nder lumo. Ndeng ebe ngidi duwi abe. Alla sabbina ne modibbo. Amma onon, todu noddira o modibbo. Gam modibbo modon o gooto. Ndeng on hu on bandirabe. To on noddu komo e nyako. E duniyaru gan on godi nyako gooto gondo tondo nden to dun noddira on ardido gan on godi ardido gooto kanko woni almasihu sey mawdo der modon warta jaggantodo on fu mawnindo hore mudum dun lestinaimo fu lestindo hore mudum dun mawninaimo on boni ono modibbe attaura e farisanko en on munafu ki en on mabbani yimbe dammugal nattuki laamu Alla onon on nattayi on alaay gidume nattuki natta on boni onon modibbe attaura e farisanko en on munafuki en on nyaama jawdi rewbe be worbe mabbe maayi on gada do'aare juutunde ga yimbe ngi'a gannon Alla buray hokkuki on bone on boni onon modibbe attaura e farisanko en on munafuki en gan on kula mayo on gilo nder leyde fere fere gan hebuki gooto tokkaido dina modon to on kebimo on gartiramo kalludo burdo on halluki nde didi nattaido hite bo modon on boni onon wumbe ardibe wumbe on bi a komoy hunori wuro sheningo na dum goddum amma komoy hunori jinari gondun der mago dole o wada ko hunani onon kaangaabe wumbe dume buri mangu jinari dun ko wuro sheningo gon gartirgo jinari dun shenidum dum ma on bi'a ko moy hunori sakkirde na dum goddum amma ko moy hunori shakkiri gondi do sakkirde den dole o wada ko hunani onon wumbe dume buri mangu shakkiri din ko sakkirde gartiraynde shakkiri din shenindi gannon ko moy hunori sakkirde den hunora kende e ko dume ko woni dow mayre dum ma ko moy hunori wuro sheningo gon hunora kengo e Alla jodi do der mago den ko moy hunori dow hunora ke jodorgal laamu Alla e jodi do dow magal on boni onon modibbe attaura e farisanko en on munafu ki en on kokka Alla jakka ha ko hay jongete ko amma on tokkaay ko buri daraja nder attaura wato wadanki yimbe ko haani e yurmende e holaaki Alla duun tatun e haani gadon dum amma to on alu waduki ko hori ono wumbe ardibe wumbe on itta bululel nder ndiyan dan jaroton amma on moda ngeloba on boni ono modibbe attaura e farisanko en munafuki en on leiba gada njardu koy modon e le oy modon amma nder e heewi nguika e shiya suruki hore am faari sankejo bundo artu leibuki nder jardu gengel e le elngel den koto e makoy wartay labdum on boni ono modibbe attaura e faari sanko en on munafu ki en on nandi e genale moytanaade njojeri daneri yaasi maaje e mbodi yiki amma nder maaje e wodi jije maybe e ko iri dume nefni dum non onon ma baadon yimbe e ngi'a on bo on adili en amma nder berde modon on munafu ki en on kewi hallende on boni onon modibbe attaura e farisanko en on munafu ki en on maha genale bodde de siftorki annabo en don ma on mo'itina genale adili en on bi'a nda en don sharel mamaji meden nda en ballay be warki annabo en non kollirdon on bibbe barbe annabo en to sey kenyiton kugal gal mamaji modon fuddi onon bole bibbe bole kallude no dum wadata kison nattuki wuro hite gannon e melilo noya on annabo en e godube faamu e modibbe on bara wobbe on bara wobbe do gafangal on pira wobbe loshi der shudi do are modon on tokkabe gariri gariri on torrabe gannon jiyam fu adili en barabe ndufadan der duniyaru dun dabbitaydan do modon daga jiyam habila adilijo haya ki jiyam annabi jakariya biddo berikiya mo bardon hakkunde suudu jomirawo e sakkirde e mi wi'a on gonga jiyamji din don fu dun dabbitaydi to juude himbe jamanu dum jalla urshalima urshalima awari annabo en awardi lilo yaabe to maada e kaaje nde duddun e miidi moftuki himbe maada no gerogal moftirta bikkoy maagal le biyeli maagal amma a jabaay raddun alla alla nay o wuro sheningo modon winde e mi wi'a on on puddita ngi oyyan na nyalde nde biidon o barkidina do garoydo der inde jomirawo.